your bobo boy, Fanti, alongside Ara Amy.
This is Boy Salomon on the beat.
Osamu chetekele uyo kale kale mami. Nikawolala. Osamu chetekele kale 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 mami. Nikawolala. Pena ni manjoka wo. Sila ni mfitizo. Pena ni magazwa wo. Na 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 na. Pena ni manjoka wo. Sina ni fitizo. Pena ni malazwa bo. Na 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 na. Osamu chetekele kale 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 mami. Nikabolala. Osamu chetekele kale 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 mami. Nikabolala. Kabo sina ni fitizo pena ni malazo amola na 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 pena ni njoka bo sina ni fitizo pena ni malazo amola na 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 obwela mwese wa mabwela chambe bwino kukulengiza love care nandala mama mi nandala mama mi. Chabe tupi yako mafuna chabe kukujako kukujako pena ni njoka bo sina ni mfitizo pena ni malazwa bo na 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 pena ni njoka bo sina ni mfitizo pena ni malazwa bo na 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 na. Usa trust a muntu ngara na manta. Sister never trust any munyamata. Aku sebenzesa no kutunyamata. Mami munch kwa tibena wa mapaya. Wandu ni woshe toro ni wakaya. Usa kongela konda wa ni wabaya. Kukuzunga doti wachoka mama. Nikumverera makoronga wakama. One day uza kalila munga lumba. Nupisha mulife ikaendo chinja. Hii ni lesson na nisiku chinga. Uzaka biriva baka chova njinga. Osamu chetekele uyo kale kale mami. Nikabolala. Osamu chetekele kale 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 mami. Nikabolala. Pena ni manjoka bo. Sina ni mfitizo. Pena ni malazwa bo. Na 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 na. Pena ni manjoka bo. Sina ni mfitizo. Pena ni malazwa bo. Na 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 na. Osamu chetekele kale 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 mami. Nikabolala. Osamu chetekele kale 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 mami. Nikabolala. Na na. Pena ni njoka bo. Sina ni mfitizo. Pena ni malazwa bo. Na 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 na. Pena ni njoka bo. Sina ni mfitizo. Pena ni malazwa bo. Na 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 na.
Awesome.